beat. Mindo finest, Wajan Jazz Nation, yeah. Whoa, yeah. Ini noma, twende. Wadi wangu, wale wa power. Simu najue leo nitatoa form. Deno na rado, kam na duster. Yuleo meza na ichafua kabisa. Na wewe silver, shika kirwabe. Ukutepedi ukam na vela kumi. Na precaution, skiza bulda. Utoe mbegu apa akuna kanyari. Jaba na shika, tools na shika. Sini mesema leo mimi ndo sponsor. Tukute bucha, tukule nyama. Hatutaki aibu ndogo tukilewa. Sini wajanje, sini mapisi. Ukiona dem mwambia mealikwa.
Ni party time. Tunasema ni party time. Pare. Ni party time. Ni wajanje's party time. Wajanje's ni party time. Minasema ni party time. Yeah. Ni party time. Ni wajanje's party time.
Whoa. Kuna mizinga. Kuna machupa, kila yuna ya pombe leo tunakunywa. Cinema legend, cinema blue moon, cinema Guinness, Tusker na KC. Nina announcement, Madam Dula. Tembeza, nyi mkichana, mimi na washa. Simu najua jaba minko alaji. Magate crushers, na wapa onyo. Kawa si dem usikaribie meza. Ni high table, ni ya wajanjes. Wase wazito tunajitambua mbaya. Kawe ni manzi, umealikwa. Usianze tabia mbaya ukilewa. Mini mchoyo, kwa hivyo manzi. Ukileta jamaa lipa bili yake. Tukijibamba, tuweke limit. Tusilewe kama mafala tafadhali. Umakweta, ule kiatu. Akitan kuwa msupa toka teke. Uende kwako, ulale viti. Usha lewa tutachekia na later.
Ni party time. Tunasema ni party time. Pare. Ni party time. Ni wajanjens party time. Wajanjens. Ni party time. Minasema ni party time. Yeah. Ni party time. Ni wajanjens party time. Ni party time. Tunasema ni party time. Pare. Ni party time. Ni wajanjens party time. Wajanjens. Ni party time. Minasema ni party time. Yeah. Ni party time. Ni wajanjes party time. Whoa. Ni party time. Ni party time. Ni party time.
Team wajanjes.
Team wajanjes.
Team wajanjes.